Bangambye tonjagala nange sikwagala mbumujja oyo takwagala nawe tomwagala nasalawo kulemera kumulamwa nga nkola gwamanyo bw'otika njiriba mwaka ku mwaka nga nfata mukama bw'aleeta simanyi mize gyogiwawankula omutima omubi simanyiza kusazula bwe mbalabala by'ozokola bijuzaloole simanyirwa gitoyiga
baliwali abatanjagala baliwali bambita naluwali naluwali nga nze nkyapa naluwali
tulitawamalu nze ndikulabisa tulitawamalu nze ndikukasuka
tebikyanuma bino bye munvuma nasalawo kufaita amude faita
abampalana mugwensimbu
sibagala
mumere mbalabe
sibagala
latwe bakube mufenga muhuzuma mumere binogo fase munkuba nzize undabira mundabirwa munze majye bwendabye mize njanise topisa bubimbalira mu batobo nange zigusa kiroto ebirume uwo bye birume wakeno leka topisa bwotyo
kanyama kimpisa bubi bunsaba ku kanyama kanyama ngatigwe wanyima kanyama
abampalana mugwensimbu
sibagala
mumere mbalabe
sibagala
latwe bakube mufenga muhuzuma mumere binogologo
mujja wange ogwensimbu
sikwagala
mumere mbalabe
sikwagala
latwe kukuba ofenga ouzuma omere binogologo
bide bafeke badola bo balye siride twabategedde lwakubanga mwana watu bali nempaka tebategedde laga waffe tundo waddala bali ku lujja badiba bino ebyaffe byofata tebabisobola tubakubye tyuni ulira
tulitawamalu nze ndikulabisa tulitawamalu nze ndikukasuka
tebikyanuma bino bye munvuma nasalawo kufaita amude faita
abampalana mugwensimbu
sibagala
mumere mbalabe
sibagala
latwe bakube mufenga muhuzuma mumere binogolo
Focus musical
Baba kuma pesa banajaleka.